zako I feel so good. Pindi nkikona awo mwendo unafanya kusudi na ulivoshona. Ati unakwenda au narudi wakata kona nyuma katuni za masudi ulivyo nona. Hey, hey, hivi unapenda wavifua karoboti ama salamu au waze wakununua mwaga noti akina salamu. Oh, 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 Anita macho kama unanita sasita shepu vela sidika. Anita macho kama unanita sasita shepu vela. Show me, show me, show me
unaviones.
Show me, show me, show me
waoneshe unaviones.
Show me, yeah, show me, show me
unaviones.
Show me,
yeah,
show me, show me
waoneshe unaviones.
Umenifinyanga kama dona makonde na ndonya kama mpira Maradona kichuya kona. Na wakisema na mawenge wambie uneraso, wakiringisha peremende nitakugawia kona. Chunga kipenzi majaribu mabaya sana, oh, na wendo doctor kunitibu niwe salama. Oh, oh baby Anita macho kama unanita sasita kiuno kayondo sista. Anita macho kama unanita sasita kiuno kayondo sista.
Show me, show me, show me
unaviones.
Show me, show me, show me
waoneshe unaviones.
Show me,
yeah,
show me, show me
unaviones.
Show me,
yeah,
show me, show me
waoneshe unaviones.
Mombasa, Nairobi, Kampala, Kigali,
Hadi
Zimbabwe kwa Tobi, Naija, Somali,
mwanangu wafanya rodi, Jaufucha kwa Sadali, na unyamani biobi, Bizonga kwa Natali.
Show now, go.